Oh my girl, dream come true. Oh my baby, you amaze me. I don't wanna lose you together till infinity. Nam shukuru mungu, amen. Baby, finally sweet chocolate. Señorita, yo mamacita, she's the one I wanna marry. Honeymoon, nikupeleka to Zambia. Kaku senda baby, bamayo. I love you baby, nalikutemwa. I love you baby, nalikutemwa.
Do you marry me? Ewe mami. Do you marry me? Olo paponi tapawa mula. Do you marry me? Olo paponi tapawa jira. Ewe nani? From Zambia to Kafika fe Kenya. Ewe nani? From Zambia to Kafika fe Kenya.
From Zambia to Kenya, nakupenda jinsi ulivyo bu. Kuwa nawe sioni hata aibu. Umeniteka, what can I do? I love you, only you. Mabu, nakupenda, nalikutemwa. Kushitila ingani na motoka. Love is blind, lakini misijali. Wanauliza nimekupendea nini. Joma woyo goto, debe tupu. Let's cuddle, unipe mamunju. Honeymoon, tunde maju. Era en goi, kenda en singo. Ilitoka soko, siko singo.
Olo paponi tapawa mula. Do you marry me? Olo paponi tapawa jira. Do you marry me? Iwe mami. Do you marry me? Olo paponi tapawa mula. Do you marry me? Olo paponi tapawa jira. Hey, iwe nani? From Zambia to Kafika fe Kenya. Iwe nani? From Zambia to Kafika fe Kenya.
Mtamu kama aloa. Da, mashallah. Tuwe pamoja baby, inshallah. Tuzae watoto, mapacha. Niite daddy, uko mtamu. Mindo nyuki, niite honey. Ah, need the honey.